chona di chake. Masalimo 91 ndime 1 kuzera 4. Iye amene
he that dwelleth
akala fancy
in the secret
kanga yake
of the
mwamba mwamba atagonera
under the shadow. Under the shadow,
under
the shadow of the Almighty.
Iye amene akala
pansi
mkanga yake ya mwamba mwamba atagonera mumtuzi mumtuzi Chona di chake.